ZLatestMusic.com.
Kina man, neki triumph. Kina man, kina yabata kukufade lato. Kina man, yabata kukupuku tami yoko. Kina yabata kukufasi leleze kukuvea mali fufalaka. Lamba ndo upange siya leto. Babamo balata tabaye babata kuchela patafule kakobeka mutwa yenani tebe balata kulatwa kaneti yebu tuku babata kambe batukulwa pilu kabe bahatwa kumai kuto kabe vau tusisa kulikizona likalibeze lato habu tuku sina achu walula monyako. Kwalula munyako, baby. Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl. Kwalula munyako. Kwalula munyako. Kwalula munyako, baby. Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl. Si bata kuba ni wena. Nibata kuziva nsela yefiti isa kwa pilu ya haho ninge kabelo kwa tabo punde wa hao nililato. Oh, kuna ni matata kuna ni wotuku baby mwapilu kwa baba kuta kwa colorful baby naziva wa saba ninara saba baby kuna ni bata kurika nani wena olubone. Kwalula munyako. Kwalula munyako, baby. Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl. Kwalula munyako. Kwalula munyako. Kwalula munyako, baby. Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl.
Kanada fumana ndu mapilo yeho yela teha. Yevaba lelwa havutuku karana fumana maipato kumulo. Oh, moyo waka mubili waka ni waha kulipanga hamwa. Kuna ni matata kuna ni wutuku baby mwapilo kwa baba kuta kwa colorful baby naziva wa saba ninana saba baby kuna ni bata kurika nani wena olubone.
Kwalula munyako. Kwalula munyako, baby. Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl.
Lebo.
Kwalula munyako. Open your heart, I wanna enter. Oh, let me enter your heart, girl.
ZLatestMusic.com.